hano aho ni mu Burundi amashamwe yo gukingira ibidukikije arashimi yo ngingo mugabo hagasaba ko nizindi ngingo nko kubuza abarima canke abororera ku nkengera z'ico kiyaga naho nyene zofatwa ni mu gihe amatohoza y'ikigega Global Fund yerekana ko Tanganyika ari ico kiyaga kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uno mwaka ko uri wewe duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze matwumviriza mwakoze tusubire rero kubahisango mu biganiro byacu bitandukanye muri byo harimo muri isanga mukurikira na kuva saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Innocent Kimenyi ingénieur Justin na Joe Diane na hazo twari kumwe kuri micro twemi turi batatu tutimuranigwe mu banyu no mu byanyu
turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimira namwe mwese abo twari kumwe ne Eugenie Mukankusi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha Dususuruke. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time.
Reka nongere mbasuhuze udutoki tubiri natuzamuye mu kirere twatonde tubiri tubanza ngo amahoro n'urukundo cyangwa se peace and love. Uko niko dutangira dukomeza bayita swara igiri dutangira ikiganiro cyacu ndabizi neza ko benshi bamwamaze gushyiraho udushyige mu ntegereje bamuvuga ngo ahana ngo uyu munsi aho mesto ntagare buducike 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kubatambukanye cyangwa se ku bari bazanshuti zacu zikurikiye ziri mu gihugu cy'u Burundi aho ngaho ronda basuhuje mwese cyane abari mu Rwanda ni ku 104.3 ushobora no kudukurikira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com iyo ngiyo niyo ni website imwe rukumbi hey wumvira hijwi rya Amerika Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane cyane abasangira ngendo bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ndabizi neza iyo mvuze gutya haba hari abandi batwumva bari mu bindi bihugu bitandukanye abo ngabo nabo bararyoherwa ariko abizihije umunsi wa Asomusiyo mumeze mute imvura ngo imvura ngo yaraguye kandi gihorirwa ehana simbyize ariko uzi ko yaguye no hano muri Amerika wahana bikira amarashi wako hose yarahanyuze Rekerero mbifurizo komeza kuryoherwa na weekend yanyu nkuko bisanzwe nyine n'icya kigano cy'imiziki handi ngufasha kugubwa neza nka gufasha kuryoherwa na weekend yawe hahandi ugomba kuruhuka cyane cyane kugira ngo usubize namasi gihe inyuma urumva wa warakoze cyane iminsi 5 mu cyumweru so ugomba rero kugira kanya ko kuruhuka noneho kugira ngo uzabashe gutangira umunsi wa mbere w'icyumweru umeze neza n'umusore wanyu Ernesto ugeziwe yamaze kwagera muri studio Kimu ari hari imbere nkuko bisanzwe iteka abarimo kugenda zamura imiziki ugoro tugiye kubana reka tubanze gato twumve Nicki Minaj
Nestle nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. It's the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts.
Come Hey, reka rero tuve kuri bano basore bavuga ngo swararara duhite twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Kwanza abantu barimo kudukurikira kuri Facebook, abantu bagiye banyiriza ibitekerezo cyangwa se ibibazo bansaba ngo nze yobarize umuhanzi turi buze kuganira muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko mwese mukomeje kugubwa neza cyangwa se mukomeje kuryoherwa na gahunda zacu. Eyo Big Fizzo.
What you want,
tell me what you want,
baby, tell me what you need,
baby, tell me what you need,
give me your key to your heart and let me open up your treasures. Get us anybody in Gomba, you may check who one or Gamba, anybody been a piece of shaka, Zurara Majorong, which you
can out of Yumba.
Harabantu banyandikiye message ngo abantu bavutse ko rase umushyo ngo bitwa basumuta. Okay, abantu ro bitwa basumuta mwese kano karimbo ka Big Fizzo ndakabatuye nabo bandi bagakase bagahita bihita ngo ni ba asi mwese mwe.
Baby tell me what you
urambaza,
semuna
urambaza.
Abanyeshuri bakomeje kudukurikira bamaze gusubira ku mashuri, namwe mukomeze kuryoherwa. Abo ngabo ndavuganye ni babandi mu Banyarwanda bari bamaze igihe bari muri vacances, ubu rero bari ku ishuri. Ntago ubundi rero amatelefone cyangwa se radio zemeye mu kigo, ariko hari ukuntu uba warayizanye ukazajya wibeta na animatrice. Ariko rata biremewe kuko nubundi none se kwa gatandatu umurimo muraruhuka, ntago muri mu mashuri. Rumwe bishobora kwicara nyine ukumva gatuye akagano k'umuziki ubundi ukaryoshya, ino nabyo babikeneye mu buzima, ariko ntibikubuze gukora icyakujyanye, si byo se? Bataza kundega kuri boss ngo nabwiye abana ngo bazajye bajyana telefone ku ishuri. Rekaragaragaraga shwi
urambabaza,
urambabaza.
Nambi
unachurambaza,
baby tell me what you
urambaza,
semu unachurambaza.
Turakomeje no komeje kurikira 99.95 ndetse aho ni mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni 104.3 ni Radio Ijwi ry'Amerika. Uradukurikira cyane kuri Facebook page yacu ndetse no kuri y3@radioyacu.com, ukabasha kumva ikiganiro cyiza ni imiziki iryoshye kandi gufasha kugubwa neza. Akandi mba mfite brand new songs, indirimbo nshyashya. Ariko nkuko nari nabibabwiye, nababwiye ko muri kino kiganiro turaza kugira ikiganiro n'umwe mu bahanzi nari namubabwiye ubushize, indirimbo ye nshyashya nibwo nari nayibagejejeho bwa mbere, ndetse ifoto ye namaze igihe kinini kuri Facebook page yacu. Mbabwira ngo mumbwire icyo mushaka kumubaza cyangwa se murashaka ko tuganira nawe iki. Banza mvuge gato.
Seko yawe andajije amajoro, seko nziza. Micho mwiza.
Ubu ngubu rero yitwa Manzi Kasa, ni umusore w'umunyarwanda aba mu gihugu cya Canada. Iyi ndirimbo yayise Mukobwa Jana. Ni rero niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi, agiye kutubwira uko gahunda ze zimeze, uko ubuzima bwe bumeze mu gihugu cya Canada, ndetse n'ibyo bateganyiriza mu minsi iri imbere. Heyo,
murakoze cyane kabuza kwikina. Mukobwa Jana, igisekeje nuko nta mwanya twabimazeho kabisa. Urebye Pastor P bwari ubwa mbere tunahuye nk'abajama. I don't think so. Ya twarahuye kenshi kera, ariko icyo gihe nago yakoraga indirimbo nyinshi zitari gospel. Nyuma amaze kugenda nibwo yatangiye gukora n'izindi ndirimbo zisanzwe. So I always wanted to work with Pastor P kabisa, afite ubuhanga bwa grave. So ngeze mu Rwanda nafashe gahunda yo guhura nawe like just to chill as friends really ari kurumva konda abamizise babiri ntago bashobora guhurira hari hamwe bakagenda batana jaminze urebye mukobwa jarayinka jam mbese twagiye muri studio atangira gukora ka beat yarangiza gukora nka parti y'igitero na refrain mfite deja idee y'igitero na refrain mu mutwe ikintu nisobanuye urebye ikintu na inspiration agize ni mukobwa jeune urebye nimba ntibeshye ni no gukobwa inka ijana mbese ni wa muntu kabisa ubana akumva ko abantu yinguye kabisa ntago ari munsi ya family yose kabisa inka ijana ruva so ntago bivuze ko wenda ari mwiza wenda cyane cyangwa se ariko kuri wowe she is it. It's just like when you have your ride or die chick kind of thing, you know, you fite wa muntu wa kabisa wumva ko muzuzanya muraberanye kabisa ko ntanakimwe mbese ntanakimwe wakora adahari ntanakimwe yakora udahari ku buryo muri nk'aba crime partners ukuntu ngira ngo mbahaye hint yaka video mbese na concept ya video twafashe iri nta bahaye details nyinshi iri muri iyo sans kwa ni just your ride or die ni umuntu wagukurikira mu nzira zose ugiyemo kabisa cyangwa wamukurikira mu nzira zose agiyemo because she's the one, you know, ni mukobwa jana hey Nikasa abandi bazi kuzina rya Dani Casanova ndi hano Toronto muri America ya ruguru North America Canada igihe naribaze numvikana I can't share nukubera ko hari ibintu byinshi babimfasha hano ufite band ebyiri ncuranga nayo hano so hari igihe haba hari nk'ibitaramo byinshi turi gukora turi nko ku nzira hari abatone turi gukora bigatuma ntabona umwanya neza wo gukora indirimbo nshaka kohereza mu rugo ariko bitavuze ko niyo ndi ku nzira mba ndi kwandika indirimbo mbona igihe nkazikora nkazohereza ku maradiyo mu Rwanda no kugira ngo abafani bagire akantu kaba kabashimisha tu ubwo mperuka mu Rwanda byarashimishije cyane kabisa kuko ubushize nagiyeyo nagiyeyo wumva hari gahunda y'uko nayo ngiyemo so urebye igihe cyose nari ndiyo n'ibyo ngibyo nari mugiyemo ku buryo ntabonye umwanya wo kubona n'abagenzi cyangwa guhura n'itangazamakuru kuko nabishakaga cyangwa n'abafana so iyi trip nagiye urebye cyane nibanje kugira ngo ngende ndeba abana inkumbi urebye no kuri relax at home so ntabwo nari mfite plans nyinshi zo gukora ikintu icyo ari cyose kijyanye na music na showbiz so byarashimishije ko twapfuye gukora nk'amashow kugira ngo abiri cyangwa atatu nafunguriye black music exhibition ya mbere mu Rwanda so I was one of the musicians that played that night and twakoze ka to jam session kuri Blue Note nahanu mu mugi hasigare aka venue for live music so it was great, it was really great. I had a good time ariko ndashaka gusubirayo ubutaha ngiye njyanye noneho na music mostly so play bigger better organized shows and no guhura n'abafana cyane no mu ntara nibyo ndi gupanga
Wanchanjemo baby.
Hey baby, wanchanjemo.
Mutima ni wawe kusa. Mundoto zanyenu jiru kusa. Ura mumuriza.
Hey baby, ura mumuriza.
Ijo kwa sezera nye. Tubijiri mamo.
Tubijiri mamo.
Kwanyu se mubi shuko. Ni vikera gizo.
Vikera gizo.
Kime mako makamba se. Nya du zimbara.
Du zimbara ne.
Nonne nana chimni chana. Tu nye ganyesa.
Nye ganyesa.
Kukuzishano Mbekusa jizunga na wabande Nacha jawa Marina tabarondi mnana Afiti foto yawe kujitanda Kandi ya kubonye la kutinya Wajiranga wanye shaitwani Marina mgane la kukonda Wawawawawai Utabunda kwa lishai Marina wawawawawai Masuta mugira Kuko yarara hiyekata takunda lazawa na Marina pamoja lina nina mashira una utera aratema ngo yikunira Marina ababeri bamba aratema ngo yikunira Marina ababeri bamba Marina ngo mustari kandi bakora mu busitani Marina murusha mafaranga Ibinu ni atari Marina urabizi he's a shy
Oh my god ngo Marina ngo urabizi he's shy nukuvuga ngo umusore arukuntu agira ati nyumukobwa abasore bose bagiye bagira intinyi cyangwa se wandi bakunda abakobwa ariko bagatinya kubibabwira aka kari ni mataka batuye kitwa Marina n'umuhanzi wa karimbi yitwa Marina eh urumva ko ni ibintu bijyanye
Yarara hiyekata takunda Lazawa na Marina Pamoja lina nina Mashira unabutera Aratema ngo yikunira Marina Ababeri bamba Aratema ngo yikunira Marina Ababeri bamba Marina ngo mustari Kandi bakora mu busitani Marina murusha mafaranga Ibinu ni atari Marina urabizi he's a shy Kandi you know the guy You should be shy Marina mgane lagukonda Wawawawawai Utabunda kwa rishai Marina wawawawawai Masuta mugira hai Kuko Yarara hiyekata takunda Lazawa na Marina Pamoja lina nina Mashira unabutera Aratema ngo yikunira Marina Ababeri bamba Aratema ngo yikunira Marina Ababeri bamba
Marina in the heart.
Ngo Marina in the house. Ngo numukobwa urimo kuzamuka cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaririmbo yakise Marina nawe yitwa Marina. Nizere yuko kano karirimbo kabashimishije cyane. Umukomeze rero mugashakishe, mukomeze mugasharinge, mukomeze mukumbe kuko ni umuhanzi kazi nawe ukeneye ubufasha nkuko mwagiye mufasha abandi bose. Ni nayo ni nako actual uko mwafashije abandi bose nawe nicyo kineye. Ni nako mwafashije uyu ngwiye gukurikiraho.
How crazy it could be, baby, baby, stop. Take it easy, and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when die, you're on myself. My only desire, I could take it as an injury. Between my missing tears, she make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, it's a good temptation, took you now step by step on the beat, put your night hand, in the street.
Mwita Ngabo Medard Joubert niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, ariko bundi ni Meddy ayinganiye mu muziki. Indirimbo yise Slowly nakaririmbo navuga muri iyi minsi karimo kabica bigacika, yaba ahantu hose ujya kubona, ukabona kuri Snapchat, ukabona kuri Instagram, ukabona kuri Facebook, abantu bose indirimbo barimo barayibyina, ariko bimeze bite ubundi? Mwibutse ko dukomeje kubana nyine rero cyari mu kumwe nanjye ugeziwe Ernesto, turacyari kumwe muri kano kanya, ndacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane, gutangira weekend yawe kuryoherwa na buri kimwe cyose wifuza. Ngabo Medard Joubert akubwira ngo Slowly. Because I can't take it. Now, ndiro nubita Ngabo Medard Joubert n'utugeze kuri kano kanya, nkwibutse ko ushobora gukomeza kutwohereza ibitekerezo byo kunyina, ukomeze kumva ikiganiro cyacu. Ndimo ndagenda mbona benshi banyereka ko baryohewe kandi bamerewe neza, mukomeze mu bimpe nta kibazo. Yeah, akaryoshyira ntago kajya gahora mwitamo mu kanya turaza kuba turi kubacika ariko mbere yuko tugenda indirimbo nayo video yayo yamaze kujya hanze kandi nimwe mu ndirimbo nkeka ko nayo imeze neza cyane yaba mu Rwanda mu Burundi mu bihugu bitandukanye byisi nimwe mu ndirimbo ziyoboye icyo nakwita top 10 cyangwa se zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane kurenza izindi umva gato
There's no place I'd rather be in this world Your eyes are where I'm lost in Underneath the chandelier We're dancing all alone There's no reason to hide what we're feeling inside
Dino bita Bruno Mars arakubwira ngo Versace on the floor akangaka ni kamwe mukaya muturirimbo navuga video zimeze nabi cyangwa se zikunzwe cyane kubona batari bareba video yayo harimo na wa mukobwa w'umumodo umeze neza bita Zendaya ari muri video yayo so no kuvuga ngo ni video iryoshye naho urabyumva Versace ahantu hose cyangwa se imyenda wabambaye decor biri mu nzu yose ni Versace na marika ya Versace ni brand igezweho cyane reka mbasezerere yo bifurize komeza ku Ganeza no kuryoherwa na gahunda yanyu ntimwibagirwe kufyonda like cyangwa se gukana like kuri Facebook page yacu kudukurikira kuduha ibitekerezo ahantu hose ngewe Ernesto Nyagasayinado tiza ubugingo tuzasubira muri weekend ta ciao